grab it in.
My name is Josh.
Yeah.
Sunkana, mami wa sunkana.
Mwana mulubali.
Sunkana.
Haswa na chukana.
Mami wa sunkana.
Hala tieti mbepe. Mami ne ula mpenya penya. Hey. The way you dance when you denya denya. Umaviso koneza na tienya enya. Kumutu ningo fwenya fwenya. Kuzine favorite chiki pano pachipanda.
Diwe.
Kelo wa mafela na banzanga.
Diwe.
Menso yonze yali palinda. Iwe. Come closer ni kufuna hiye. Daba when you sunkane jam sana.
Hey.
You know I like kiti jam sana,
hey.
So baby why need jam sana,
hey.
Pase konondo iwe jam sana,
hey.
Paja when you sunkane jam sana,
hey.
You know I like it jam sana,
hey.
So baby why need jam sana,
hey.
Kondipa nondo iwe jam sana,
hey.
Yeah.
Iwe genuine iso koneza brain. Ona wambo grilla na mutumba we na ben. Ah, okay iwe wewe una bikinyama. Kaleza paza oneka peni ngene sandrama. But nikapualala wagai waninyonga. Espeta ni chitenge chesamo ya kumachunga. Chabua chakana less you for a while. We na ben wanitini katikujandie kwa oso. Gatindie vye ugani za vaganga. Mutima uni uzai chicheve ni changa. As a big boy napanga po round. Mumutu niribize ningo penda po maround. Chambela po na muse chini vinira around. Nimbela cheka peki chini uza ulikind. Diwe osi ya nako tia sugar vibe. Natia pandie chansi wo ile
na tie team baby. Mamine ula mpenya mpenya, hey. The way you dance when you denya denya. Umaviso koneza na tienya enya. Kumutu ningo fwenya fwenya. Kuzine favorite chiki pano pachipanda.
Diwe.
Kelo wa mafela na banzanga.
Diwe.
Menso yonze yali palinda. Iwe. Come closer ni kufuna hiye. Daba when you sunkane jam sana,
hey.
You know I like it jam sana,
hey.
So baby why need jam sana,
hey.
Pase konondo iwe jam sana,
hey.
Paja when you sunkane jam sana,
hey.
You know I like it jam sana,
hey.
So baby why need jam sana,
hey.
Kondipa nondo iwe jam sana,
hey.
Yeah.
Midnight nichi uzaesha bluetooth we pay. Atini yankatiasha can't do that ya swear. Uziba mtuthest wa bwela na one pair. Na punda barman two shots ya tequila. Temtem ni mvela let's go pa upstairs. Niposhelela but pokwela ukwele bea. OGA life in fire. Sina bwelo kole wanapwelo kutia mayaya. Fast forward ina zipeza mubeti na cheve. Kasi ni student palevi. Chaiwa la kuma H na klasi. Elo siringa GCA chochi kali fresh. Time check 10 a.m. ya kwana. Nichiuza mwache chipie mocha kana. Jewele, I still need some more. Natiyo sifuto mutumba zikali mo.
Hala tieti mbepe, mamine ula mpenya mpenya, hey. The way you dance when you denya denya. Umaviso koneza na tienya enya. Kumutu ningo fwenya fwenya. Kuzine favorite chiki pano pachipanda.
Diwe.
Kelo wa mafela na banzanga.
Diwe.
Menso yonze yali palinda. Iwe. Come closer ni kufuna hiye. Daba when you sunkane jam sana,
hey.
You know I like it jam sana,
hey.
So baby why need jam sana,
hey.
Pase konondo iwe jam sana,
hey.
Paja when you sunkane jam sana,
hey.
You know I like it jam sana,
hey.
So baby why need jam sana,
hey.
Kondipa nondo iwe jam sana,
hey.
Yeah.
Grab it in. It's me myself and I on the decks, yeah. We go.
Big Crash Music Production.
My name is Josh. Was that guy? Adjan.